Tunawaungana, tunawakuta ngome newe kwanga. Zote zinalepuka kwa picha kapuka. Ngome nichezangwa, eli bala bala. Kala kala, usine usine mase na sirenje. Kala kala, mwana wa mama. Ei, kushoto kulia kulia, kushoto watoto wajetulia. Wamevu wakabutifu wakura na ngoma kuchakacha. Wapi mama mana oni milenge, mareso kwa vitenge. Wanasema wacha kaende, huku wakise na sirenje. Imebidi ni mwimbi, Yesu. Imebidi ni cheze, Yesu. Imebidi ni ruki, Yesu. Imebidi ni dansi, Yesu. Imebidi ni mwimbi, Yesu. Imebidi ni cheze, Yesu. Imebidi ni ruki, Yesu. Imebidi ni dansi, Yesu. Dance, ni barabara dance. Kara kara dance, kamarita kara dance. Ni barabara dance, ni barabara dance. Kara kara dance, kamarita kara dance. Ni barabara. Hey bachelor, look at that. You wanna to get any wife? Just for Jesus, number of Jesus, he gotta give you a good wife. Yes, let's do this address. Make Jesus go impressed. Let's do this for pride. Jina la baba na jina la mwana. Therefore, Tony talk. Nimeokoka, nilikukopa. Sasa nimekulipa. Niache sakate, niache mpanjuke. Ngome imebidi ni mwimbi, Yesu. Imebidi ni cheze, Yesu. Imebidi ni ruki, Yesu. Imebidi ni dansi, Yesu. Imebidi ni mwimbi, Yesu. Imebidi ni cheze, Yesu. Imebidi ni ruki, Yesu. Imebidi ni dansi, Yesu. Dance, ni barabara dance. Kara kara dance, kamarita kara dance. Ni barabara dance, ni barabara dance. Kara kara dance, kamarita kara dance. Ni barabara.